Ndikulandire novela mu program ya Tibwere Poera pano pa wireless ya yetu. Iitu ndi program ya chitatu, ma program omwe akumatipatsira ndi abungwe la Plan International Malawi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union pansi pa project ya Joining Forces for Africa, JOFA. Mu program uyi timakupatsirani zakuyipa kogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Mkonzo wa program uyi ndi Jerry Mkampandira. Ine ndi Blessings Mbewe. Ngati mungate, tieni tikhale limodzi.
Bring them home, bring them home.
Lero, tikupitiriza kumva zambiri zomwe project ya JOFA ikuchita pofuna kulimbikitsa kuthana ndi mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyola msinkhu wawo. Ndipo timva zambiri za zomwe zimachititsa kuti ana azigwira ntchito zopyola msinkhu wawo. Malingana ndi kafukufuku wa mchaka cha 2015 yemwe idachita ndi Office ya National Statistical, mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo ndi waukulu kwambiri mdziko muno, pamene anyamata 11 pa 100 iliyonse komanso atsikana 7 pa 100 iliyonse akugwiritsidwa ntchito zopyola msinkhu wawo. Kodi kulilongwe kwa mfumu yaikulu Njewa komanso kwa chimutu Plan International Malawi ndi konsuli alilongwe akuchitanji pa nkhaniyi? Panotu ndili kuchiwamba kwa mfumu yaikulu chimutu komwe ndikhale ndikucheza ndi Assyria katulukira Sokosi. Iwo watu ndi mlangizo ona za chisamaliro chana ku konsulo ya Lilongwe, komanso ndikhale ndikucheza ndi Amishek Ndambo omwe ndi mkulu woyang'anira za chisamaliro cha anthu ku unduna woona za kusasiana pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu. Ngati mmene nanenera ndili kuno kuchiwamba ulikulu kwa mfumu yaikulu chimutu komwe ndikhale ndikucheza ndi Assyria katulukira Sokosi omwe ndi mlangizo woona za chisamaliro cha ana.
Ndikulandireni Assyria mprogramu yathu ya mtsiku la lero.
Tathokoza zikomo kwambiri.
Monga ngati mmene ndafotokozera kwa umvera, ndikufuna kuti inu mutipase chithunzi cha nkhani imeneyi imene tikukambirana mtsiku la lero, nkhani yokhudza kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Tiyambe ndi funso lonena kuti kodi tikamati ntchito zopyolera msinkhu wa mwana kapena kuti child labor ndi chani?
Tikanena kuti kugwiritsa ntchito zoposa msinkhu wawo kwa ana, tikutanthauza kunena kuti mwana amene sanafike zaka 18 asamagwire ntchito imene ili yoposa msinkhu wakewo. Chifukwa chonena kuti mwana amene amayenera kuti agwire ntchito akuyenera kuti adutse zaka 18. Mwana aliyense amene wapatsidwa ntchito pa zaka zosafikira 18 ameneyoyo ndikuti wapatsidwa ntchito yoti siya msinkhu wake.
Ndiye mwina kumakhala ndi mafunso kunena kuti ntchito zake ndi ntchito zotani, chifukwa pali kusesa pa khomo ndi ntchito. Enaika amatha kuona kuti ande kuti mmene tikunenera munde kuti mwina mwanayo sakuyenera solo kutsuka mbali pa khomo chifukwa sana kwanitse zaka 18. Mwina ntchito zimene tikukamba apapazi ndi ntchito ziti?
Zikomo kwambiri. Pamene papa makhala kusamvana makamaka ndi makolo, ti makhala ngati feo na zachisamaliro cha ana makamaka pa ntchito zimene ana ang'onoang'ono akuyenera kugwira, sitimamvetsetsana kwambiri ndi makolo chifukwa makolo amaona ngati tiwaletsanaja kuti kunyumba kuja samagwire ntchito ina iliyonse. Koma chimene chimachitika ndichoti ife timakhala tikutanthauza kunena kuti mwana aliyense pa khomo amayenera kuti agwire ntchito monga ngati kutsuka mbale, kusesa pa khomo, koma mwana asapatsidwe ntchito imene ili yoti imutopetsa imusowetsa mtendere. Mwachitsanzo tinene kuti mwana amene ali ndi zaka 10 iweyo ukumpatsa ndowa yotungira madzi odzadza kuntsinje kutali azafike nawo pa khomo, imeneyo timanena kuti mwana uja akumpatsa ntchito yoti siya msinkhu wake. Mwana amene ali ndi zaka mwina ngati 12 tikumutuma kuti apite akathyole fodya kumunda, abwere naye ku zimabhalani akayambe kusoka. mwana ameneyo yotambatsa chiro yoti siyasinkhu wake.
Mm-hmm.
Ndezimenezo simakazo kuti sizololedwa komano makolo samamvitsa. Chifukwa choti amaona ngati tikualitsa nacho kuti asamadani asamagwire ntchito. Yeah.
Mwina chimene chikuchititsa kuti ana azigwira ntchito zopyolera msinkhu yawo ndi chani?
Pali zambiri zochuluka zimene zikupangitsana kuti azigwira ntchito za mtundu umenewo. Makamaka titha kunena kuti ndi umphawi mmaderamo. Makolo amatuma ana kuti akagwire ntchito zolemetsa zoti siza sinkhu awo ndi cholinga choti apezeko ndalama akagule chakudya cha tsiku limenelo. Koma amadziwa ndithu makolo aja kuti ntchito iyi mwanayi ndiyoti siya sinkhu wake. Koma chifukwa choti amakhala kuti ninganeno kuti alibe mbali yoneno kuti ndi ti umoyo wathu uyenda bwanji wa tsiku ndi tsiku ndi amatuma abe anacho kuti azikagwira ntchito zimenezo ndi cholinga choti apeze chakudya cha tsiku limenelo.
Mwina tatipatsani chithunzi-thunzi kuti mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo ndi waukulu motani kudera la mfumu yaikulu Njewa komanso kwa Chimutu.
Chifukwa chakusowa chakudya mene ndikunenera wa ntchitidwe umene wogwiritsa ntchito ana ntchito zikulu-zikulu ndiochuluka kwa Njewa komanso kwa Chimutu. Mwachitsanzo kwa Njewa ndi kunazunguliridwa ndi makampani amene amafuna ana kuti akagwire ntchito imene ndiyoposera msinkhu wawo koma alipidwa pang'ono. Chifukwa chake ntchitidwe ukuchuluka. Chifukwa ndina kuti anthu aliko oti atha kugwira ntchito zimenezo. Komano aini makampani amenewo amaona kuti tikatenga munthu wa msinkhu oti timpatsa ntchito imeneyi ndipo timulipira adzapanga azafuna ndalama yochuluka. Ndi amatengano anacha ndikumapatsa ntchito yoyenera munthu wankulu kumpatsa mwanayo ndi cholinga choti amulipire ndalama zochepa. Ndithu mbali ya kwa Chimutu kuti ye Chimutu nakoso mchitidwe umene ulipo chifukwa choti mbali ina mbali ya ngati mudzi wa Gumba kuli timati amakumba golide. Ndiye kumene koko akakumba golide munthu oti ntchitoyo ndiyomuyenera ndi msinkhu wake amapanga amafuna ndalama zochuluka. Komano akatenga mwana kuti akakumbe pa golide yemweyo akumbeyo amapezeka kuti ndalama imene akanampatsa munthu wankulu wankuluja akanapempha ndalama zochuluka ndinganena kuti akanafuna ndalama zochuluka. Koma popeza uyuyu ndi mwana mvana naye bwinobwino amatenga ntchito yoti siya msinkhu yake ndikumpatsa mwana uja kumulipiraso ndalama
zochepa.
Uzipongo.
Kodi mchitidwe umenewu wogwiritsa ntchito ana zopyolera msinkhu wawo umakhudza bwanji umoyo wa anawa ndi chitukuko chakudera kumene anawa amakhala?
Zikomo kwambiri ndi vuto lalikulu. Anawa akamagwira ntchito zimene sizogwirizana ndi msinkhu wawo chitukuko chadera lawo chimalowa pasi. Chifukwa chonena kuti anaja amapita kukagwira ntchito ku sukulu sapita ndekuti chitukuko cha dziko popeza chimayenderana ndi mmene munthu anaphunzirira ndoti mudera la kwawo makhala anthu omwe sangatu kule dera ose amakhala kuti zelu zawo ndi zolowa pasi chifukwa chonena kuti sanapite ku sukulu. Iwo chomwe amaganiza ndichoti tikagwire ntchito tikapeze ndalama koma zoti titukula bwanji dera lathu kuti lizioneka ngati mmene madera azawo amaonekera iwo kwawo kusizimatheka.
Omvera nkutheka mukutsegula kumene wayilesi yanu. Iyi ndi programu ya Tibwere Poyera pano pa wayilesi ya yetu ndipo lero ndikucheza ndi Asisiria katulukira Sokosi. Iwowa ndi mlangizo ona za chisamaliro cha ana ku konsolo ya Lilongwe. Mwina kupitilira ndi programu yathu Asisiria mwafotokozapo zokhudza mmene mchitidwewu mwina umakhudzira madera amenewa. Ndimafunanso ntadziwa kuti kodi mwana amene wakumana ndi mchitidwe wogwira ntchito zopyolera msinkhu wake amakhudzidwa bwanji pankhani ya kaganizidwe kake kangwiro?
Ana ambiri samadzidalira chifukwa choti amakhala kuti asokonekera m'bongo mwawo ama chomwe yoo chimakhala chikuyenda mutu mwawo ndichonena kuti ineyo ndikuzuzika nde akangoika kaganizo konena kuti ndikuzuzika umoyo wawo sumaenda bwino amatha ngati amapita ku sukulu amatha kusiya sukulu ija kusiyira panjira komaso ngati anali woti amaganiza bwino bwino amasiya kuganiza bwino nkuyamba kulowera nchiridwe oyipa ngati mwina osuta okumwa mowa chifukwa choti mu mtima mwawo amaganiza kuti ndikakasuta ndiyiwala zichanakumana nazo zija kapena ndikakamwa mowa ndikaledzera ndoti sindikumbukira soti ndimazuzika eyetu ndezima sokoneza kwambiri anawo
tsopano inuyo mukugwira kwanu kwa ntchito ana amene akumana ndi mchitidwe oterewu amakhala pachiopsezo chotani chogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo
zikomo kwambiri ali pachiopsezo ana amenewa amene amagwiritsidwa ntchito ali ang'onoang'ono koma ntchito zikuluzikulu chifukwa chonena kuti akakhala kuti akufuna afike pa afikire pachimene atumidwa kuti agwire amaona kuti akuperewedwa alibe mphamvu nde zimaatuma kuti ndisute chamba ndikhale ndi mphamvu kenako ndikatani ndikagwire ntchito ija kuti ndiyikwanitse chifukwa chokuti mu mtima mwawo komaso ndi mmene anamvera kunena kuti chamba chimapatsa mphamvu amakhala ndi kaganizo konena kuti ndikhala ndi mphamvu zambiri ndipita kukagwira ntchito ija yoti siya msinkhu wanga koma ndikayikwanitsa akakakwanitsa ntchito ija inde amayikwanitsa koma amakhala kuti ndokuti akuononga ubongo wawo komaso ndokuti akudzidzala kuti sangathenso kusiya kusuta
tsopano kutengera ndi mmene mwatifotokozeramo ndimafuna mutatiwunikirakonso kuti kodi pankhani ya thanzi kapena kuti umoyo wabwino wa anawa umakhala otani akakhala kuti akukhudzidwa ndi ntchito zopyolera msinkhu wawo
ana amenewa sakhala okondwa sakhala athanzi chifukwa chonena kuti thupi lawo silimadzitolera bwinobwino chifukwa nthawi zambiri iwo amakhala kuti akugwira ntchito zolemetsa sakhala ndi nthawi yopuma nde alibe kuti ndikhala apapa thupi langa libwereso mwatsopano ayi amangokhala kuti amakhala ngati kuti akugwira ntchito mowirikiza thupi silipuma nde samakhala athanzi kudya amadya apo ndi apo chifukwa choti iwowo amakhala kuti akuthamangira kuti akagwire ntchitozo zikomo
mwina pamene tikumaliza kucheza kwathu muli ndi zowonjezera
ya zowonjezera zilipo ndi pemphe makolo amene tikukhala ndi ana mmatiye onse kwa njewa komaso kwa chimutu kunena kuti tithe kuwamvetsana ndikudziwa zonena kuti ana amayankha kunena kuti ali ndi ufulu kupanga zomwe iwowo afuna koma ufulu uli ndi malire chifukwa chake ndikunena kuti mwana tikamuona kuti akulowera kunjira yolakwika kuli bwino ifeyo ngati kholo timubwezi ngati sitikumubweza ndoti mwana uchapitirira ndipemphe kunena kuti ana ang'onoang'ono amene tikuwapatsa ntchito zoti siza msinkhu wawo tsogolo lawo silidzakhala lofanana ndi ana amene amagwira ntchito yofanana ndi msinkhu wawo iwowo zawo zimayamba kuwonongeka kuyambira pamene ali ana achichepere choncho nde chonde makolo tiyeni tisatume ana ku ntchito zoposa msinkhu wawo
ngati mutsegula kumene wireless yanu mukumvelayi ndi program ya tibwere poera pano pa wireless ya yetu akuti patsila programu itu ndi aja Plan International Malawi pansi pa project ya Joining Forces for Africa ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union EU nditamaliza kucheza ndi Asisiya Katulukira Sokosi omwe ndi mlangizo wona zachisamaliro cha ana ku konsolo ya Lilongwe apa tsopano ndili ndi Ameshek Ndambo iwo watu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna uja woona zachisamaliro cha anthu Iwonsoru ndikufuna kuti atipatse chithunzi-thunzi cha nkhani imene tikukambirana, nkhani imeneyi ya yogwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. Iwowa tikufuna kuti kwambiri atifotokozere kuti ntchito imeneyi yotetedza ana kapena kuti yolimbana ndi mchitidwe wogwiritsa ana ntchito zopyola msinkhu wawo akuyigwira motani, komanso kuti mwina cholinga chawo ndi chotani pa mapeto pa ntchito imeneyi imene akuitcha kuti Joining Forces for Africa, kapena kuti project imeneyi ya Joining Forces for Africa, JOFA. Tiyeni tikhale limodzi kuti timve kuti kodi Ameshack Ndambo tiyicheze nawo motani.
Ndikulandirena Ndambo.
Yeah, ziko mkwambiri.
Atathokoza. Nkhani imene timafuna tikambirane pano ndi yokhudza kugwiritsa ana ntchito zopyolera msinkhu wawo. So kwambiri poyambirira timafuna kuti mutipatse chithunzi-thunzi cha momwe ntchito yothana ndi kugwiritsa ana ntchito zoposa msinkhu wawo zikuyendera mdziko muno.
Yeah, atathokoza kwambiri chifukwa cha fosolano labwino. Tinene kuti ntchito yo ntchitidwe wogwiritsa ntchito ana m'mene mukanenera poyambirira. Timagwira limodzi unduna wathu ndi undunanso wa oleba. Poyambirira chimene chimachitika chone kuti titaona kuti pali ntchitidwe umenewu ngati boma tinakhala pansi kupanga malamulo amene alipo mdziko muno. Mwachitsanzo timati Child Care Protection and Justice Act imene imawunikira chisamaliro cha wana kuno ku Malawi. Poparikizapo pa constitution imene ndi lamulo lalikulu la mdziko muno la Malawi. So komanso tili ndi ndondomeko yochokanso ku nduna wa labor imene so imang'anira sonkhani ya child labor kuona sonkhani ya ndondomeko komanso mmene ana ayenera kugwirira ntchito mundondomeko imeneyo. Ya leba muli ntchito zimene ana atakugwira komanso ntchito zolemetsa zimene ana sayenera kugwira. Tikamanena nkhani yoti ntchito zimene atakugwira ana tetukamba ntchito zoona kuti ana atayenera kuti kuwaphunzitsa pakhomo kutathe mmene angamagwirire ntchito. Komanso akamana kuti ngati ana akugwira ntchito kuchokera manga ndi zaka zimene anakhazikitsa pamayenera kuti anawo ntchito zimene akugwirazo zisapitirire 4 hours. So ngakhale kuti akugwira ntchito limene kuti anayenera kugwira koma siyenera kupitirira maola 4. Ikapitirirapo ndiyo timeneyo yakhala ntchito yowawitsa imene ingakwetike mwana.
Mwina ndikudule nikaye pamenepo. Ndi ntchito ziti, ndi ntchito iliyonse kapena pali ntchito zina specific? Chifukwa ndikufunsa funso limeneli kutengera kunena kuti tikukamba pa wandiana mwina ali m'makomo moti amatha upatsidwa ntchito kwawo ndi makolo awo ndi upatsani chitsanzo mwina mwana watumidwa kuti upite kumunda uko mwina mbalame zikumawononga mbewu zikumadya mbewu ndi upite kumeneko udzikadikirira tsiku lonse. Imeneyonso ikulowa mgulu la child labor?
Imeno ikulowa mu ntchito zowawitsa kwa wana.
Okay.
Komanso penanena kuti mwana sakuyenera ku ngati tikuwaphunzitsa ntchito ngati zotsuka mbali pa nyumba kapena kuti kulima kumene metenera kulimira mzere wachimanga ezani ntchito yoyenda anayenera kuphunzitsa ali ang'ono sinde kuti ntchito imene ikuyenera kupitirira maola 4 ngati mene ndondomeko ilili. Iyenera kukhala ntchito imene pachizungu amati light work yoona kuti anawa nditha kuwaphunzitsa tadziwa kuti mmene ntchito timagwirira pa khomo
ndi chonchi.
Yes, ndimene zikuyenera kutani
kukhalira
kumano ngati mwana apita kukha kumunda tsiku lonse kumeneko kusaloledwa chifaso njira kuti mmene pachapo yaphwanyaso ndondomeko yoona kuti mwana wachakuyenera kupita ku school. So zomwezo nzoona kuti makolo timakambirana nawo kuti pakuyenera kuti ngati ana akugwira ntchito zisa wonongeso tsogola lotatha kupita kumaphunziro. Ndifa chake pali maprojekt amene akubwera maprogramu aboma wona kuti tuma tili ndi makomiti amene alipo mmidzimu amene akuthandizira kufalitsa uthenga ku midzi kwathu ntchiro mene ana wina kusamalidwira kuti ana amenewo ali ndi tsogolo la Bible School kulakhalizika zotukula iwo pokha mudzi wawo komaso boma lawo ngati kuno boma la ntchisi komaso dziko la Malawi
mina pamenepo mukhala ngati mwandiyankhiranso funso langa lachiwiri limene ndimafuna ndifunseni komabe ndifuna kuti muchitebe motsindika kuti tikhale ndi chithunzi-thunzi chenicheni ndimafuna mutandiwuzako kuti ndi ndondomeko zanji zomwe ngati boma mwakhazikitsa kuti pasapezekeso mwana wina aliyense akugwira ntchito zoposa msinkhu wake mdziko muno
ya ndondomeko zilipo poyambirira ndikuona kuti ngati dziko tinakhala tinapanga malamulo amene alipo otakatsogolere amene anthu toyenera kugwira ntchito za wana zimene zifotokoza kale ndiyenu ku budget pa ngati pa national level ndikuti anthu amene timagwira ntchito za wana timakumana kumakambirana ngati papezeka zotsamwitsa komaso pa district pali ndondomeko yomweyo komaso tikamafika pa kumidzi kumenekonso kuli alangizi kuliso makomiti amene anaphunzitsidwa ena ali nkuphunzitsidwa kumene ndondomeko zimene akuyenera kuwuza so makolo komaso mafumu kuna kuti mafumu aja atheso kutengera zimenezo kwa anthu muchiyankhulo chawo mokhala napasi kuti akathe kutani akathe kugwira ntchito yobwino makomiti ngati kuno kwa chawanda kuli komiti imene yopanga monitor za child labor komaso ndi mati ena ndi ntchito za komiti imeneyi komaso ri ndi komiti imene imakhala yati child protection komiti imene imakhalakonso pa village level komaso pa group level imeneyi imathandizira kutiso ithenso kufalitsa uthenga ndipo ikaona kuti pali china chake chotsamwitsa chimene chikuchitika kwa wana chitokhala nawo pasi makolo amene alipo komaso mudzi kutiso mudzi kupatsa mphamvu kuti nawonso uthenso utengapo gawo ngati pakuoneka kuti mudzi mwawo pali china chake chimene chikutsamwitsa chikutangwanitsana kuti apite ku sukulu chimene chionera kuti okhala napasi ngati mudzi kutengapo mbali ndithu
tsopano tikukhulupirira kuti ntchito imeneyi ndi ntchito yayikulu mwina boma kapena unduna sungangogwira okha iyayi ndimafunanso ntadziwa ndikumvetsetsanso kuti kodi mukugwira bwanji ntchito ndi nthambi zina tingopereka chitsanzo monga ya polisi komanso mwina ku nthambi yamaphunziroku pofuna kuthana mwina ndi mchitidwe umenewu
chabwino mmene talongosolera kuti pa national level komiti yathu tilimo anthu tonse amene timagwira ntchito za wana apolisiwo komanso education unduna wa leba unduna wathu wa oyang'anira chisamaliro cha anthu akumudzi komanso amene amafalitsa nkhani tilinaonso limodzi ndi maunduna ena komanso mabungwe aboma ngati Malawi Human Rights Commission nawonso ali mbali yone timakambirana nkhani zimenezi ndimene tanenera kuti pa district nakonso paliso makomiti amenewa alipo ndi cholinga njone kuti ngati aku education aku polisi nawonso ali mgululi limeneli tanenanso kuti pa area level pali alangizi amene ali amakhala mu area executive committee ntchito yawo nawonso ndiyoyang'anira kuthandizira kuti chimene kuthandizira kufotokoza mauthenga komanso ngati paoneka kuti pali mchitidwe umenewo anthu titalangiza akuyenera kutenga kutsata ndondomeko ya malamulo yonaita kuti achiteso aonetse kuti malamulo akuyenera kugwira ntchito kumakolo amene ataphunzitsidwa koma sakutsatira kuti asamalire ana zimenezi ndithu zili malamulo aona kuti ngati makolo titalangiza sakutha kusamalirana tiyenera kuti boma ngati tenge udindo kuti ana aja akhale mwabwino mwa chisamaliro imene angalandire chisamaliro chokwanira tikuyenera kutenga mbali yayikulu kuti ana aja tasamalire ndi zimene timachita mogwirizana ntchito ndazathu mwachitsazo ngati ife ya social fare timenera kuti tipereke upangiri kumakoma amene angasamalire ana koma nthawi ngati tapereka upangire pezoti makolo akupirirabe ndi njiridwe owononga mwana uja ndikuti tikakumana mukomiti yathu ija ndiyoti tiwuzana kuti tili ndi khomo lakulakuti lativuta ndeti ngati pali kukhala kuwatenga makolo achoti titsatire ndunombekora apite ku khoti ndisopona apolisi namene amatenga kuti ndiwamene ujawo siuli ndi wife wife and kulangiza kupeka uphungu komano ntchito inaona kuti munthu walakwira malamo ndiyemeneja sopona ndeti ndazathu apolisi amene amachita zimenezo ya ndita
mwina kungofunanso kumvetsetsa pamenepo kuti kodi kwenikweni makolo mwanena kuti mmatha kuwaphunzitsa koma pena zimachitika ndithu kuti ngakhale inu mwaphunzitsa kupezeka kuti iwowa akulakwirabe lamulo lija mwina pamenepo zilango zake zimayenda motani munthu wopezeka kuti walakwira lamulo ngati limeneli mwana wake akungwiritsabe ntchito zimatani kwinaku anthu amagamulidwa ndithu
okay chimene chimachitika nchiona kuti ngati pa mmene tanena kuti talangiza zalephera kholo silofuna kuva ndekuti apolisi namene amatenga udindo wawo ndiye wajama mchaja ndi section imene akuona kuti wayalakwira manga ndi malamulo a dziko ndiye wajaka mchacha amapiraso kwa magistrate ndiyetakapira kwa magistrate uja magistrate amayiva nkhanija ndikupereka chilango malingana ndi imene wayivere nkhaniyo komanso ndi imene akunenera malamulo a dziko ngati yaona kuti magistrate aona kuti malingana ndi chilango chimene angapereke ndi mmene nkhani ilili ngati kuona kuti chilango chake chikhala chochepa nkhani chaso amayituma ku bwalo lina lalikulu loposa pa iye kuti likaonekeso nkhani cha ndikupeka chilango choyenera
ayi chabwino mwina pamene tikumaliza kucheza kwathu ndimafuna nditadziwaso kuti ndi mavuto anji omwe mmakumana nawo pothana ndi mchitidwe umenewu wogwiritsana ntchito zoposa msinkhu wawo
ya mavuto amene alipo tikafalitsa uthenga uja timayembekezera kuti anthu avera ndi kusamalirana bwino koma amapezekabe kuti pali makolo ena amene amakhala ndi mavuto osiyanasiyana ngakhale kuti boma pali panopa lini mapulogalamu ambiri amene akuthandiza makomo ngati climate smart ntukula pa khomo koma popezabe kuti anthu ena sakusamalirabe anacha
omvera kumbukirani kuti mukhoza kutumiza mafunso kudzera pa SMS mu programu yathu ya tsiku lalero kudzera pa nambala izi 0 8 2 388 1300 0 8 2 388 1300 kapena tu 0 9 2 290 0276 0 9 2 290 0276 ndipo tidzakupasirani mayankho mu programu yathu yotsatira apansotu ndipo pa mtsiriziro wa programu yathu ya mtsiku lalero ndipo lero ndimacheza ndi Asisiria Katulukira Sokosi omwe ndi mlangizo wona zaitsamaliro cha ana ku konsuli ya Lilongwe komansotu ndinachezanso ndi Amishek Ndambo omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nduna uja wona zaitsamaliro cha anthu iwo wathu amatifotokozera zambiri zokhudza project imeneyi ya Joining Forces for Africa to End Child Labor, JOFA. Programu itu akuikonza ndi Jerry Mkampandira ndipo ine ndi Blessings Mbewe. Akutipatsira programu itu ndi aja Plan International Malawi pansi pa project ya Joining Forces for Africa ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union EU. Kufikira nsoru sabata ya mawa, pomwe tidzabwereso ndi program ina. Pitiza nikumvera ma program otsatira pano pa wireless ya yetu.
Boy, yes, I don't. I need someone to...